Illa nyaw corona virus era ɗum bangi ɗo enden nder leydi Niger lewru mars hitaande duuɓi ujunaaji ɗiɗi e laso. Ɗuuɗal golloɓe dimma golle mu'en fuu ɓuytaama, na bayla waddaama watta nder siri makko. Hano no docteur Maina Kafugu loktorojo dow andal burna ɓiɓɓe aadama haaliri ɗum. Dalila kulal raaɓu nyawu gu enden ni waddi ko himɓe galano gara sanne loktororgal nyawtaade. Loktoroɓe ɓen e nyawɓe ɓen neɗɗo fuu no hula bandum.
Ɗum laatakina hunde andal kesal yaade to nimɓe fuu. Waɗi bayle se ngonga harto cellal ɓalli nimɓe wonduɓe e nyawgu, ngam moyen non fuu no hakkili hooremum e nawaɗo mo waddata lokotororo on, sabu no miilan ko imo waawi raaɓude ɗum e nyawngu. On jii no woodi loktorojo to nimɓe wonduɓe e nyaw coronavirus ɗum padda no cawre saltoɓe yaade toon sawroade.
Nyaw coronavirus e raaɓum ni ɓuytiri keɓal har ko darata golle yaha wartaji himɓe e are mu'en, ngam togon dimma wakkati golle ɗen enden ɓuyta. Togon du golle ɗen ni darna fufu. Golloɓe ɗuɓɓe du ɗum waddani saɗornam. Hano no Musa Mamman Dawada ardiɗo campani looreji gon ɗo nder huɓere nyame haaliri ɗum.
Ngonga noon no woodi laabiɗi gomnanti hooƴi himɓe ɓuytiri wadde jahaale jonɗo, nimɓe seeɗakal non warta ɗo dilloɓe. Ɗum du min keɓani fi on mosola. Gomnanti wallimin yaha gallaabi tati miɗen ballite, fi on do deƴƴinake miɗen ela duɗum tinnoro ni.
Hanono Idrissa Jibrilla ardiɗo CDTN fedde jinganoro golloɓe leydi Niger haaliri ɗum. De campaniji looreji gom gomnati waddani ɗum en balla goɗɗi kay keɓay fuu balla ƴuka to gomnati.
Min gaddi filla mum to hawrinde fedde sawara golloɓe nde hoorejo gouvernement on ardi dow filla laabiɗi gomnanti hooƴi ɗin harto tabintinol majji nder gollirɗe gomnanti e gonɗe jonde e ko'e mum. Kamɓe mballaka gomnanti wino no waɗanan nimɓe. Min gaɗi du tindi kewɗo e hawrindeji ngam majjum, batte hunde heyre noon ko nimɓe fuu kaani e ƴewde ɗume hani waɗede.
Ɗo leydi Niger yolbinande himɓe ko gomnati waddi har ko darata laabi cingaɗi ngam durwididde nyawu coronavirus e raaɓu mum ni waɗan himɓe mbawa hoƴitade golleji e lumaku mu'en.